Shida za juzi na za jana, weka mbali. Shida za juzi na za jana, mama, utanitendea na tena na tena. Nina furai, utanitendea na cheka na cheka. Mama, utanitendea na tena na tena. Nina furai, utanitendea na cheka na cheka. Narudi na bang unanirudisha waweka maisha tima na wacha kukushuku shuku kukushuku huku kama sang ulilipa marupu rupu misibubu huku I will show I really know unanipenda take her.